olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ua whaamawae Kevin Rudd mai lona tofi o le sui o Ausetalia le ile ofisa ampasa i Amerika e ui toe tasi le tausanga olo o totoe i lona tofinga. O Kevin Rudd na tofia i le ofisa ampasa i Amerika i a mati o le lua afe lua se fulmanatolu ma o le a i atu ua le tofinga i le aso tolu se fulmanatasi o mati o le tausanga nei. Na vi ia e le minister le waifafo Penny Wong le sao o Kevin Rudd i le tautuaina o le atunuu.
He's always brought an extraordinary level of energy and discipline to public service. He's applied his relentless effort, his experience, his intellect and his determination to advance Australia's interests in Washington, and Kevin Rudd has served the nation well.
Na vi ia fo'i le palamia Anthony Albanese le sao Kevin Rudd i lona taimi i le tofinga ampasa i Amerika. Ai mai se i le tūleia o le whianginga le AUKUS, ma le malienga i Minerale Critical Minerals, lea e se fulu ma le tolu biliona tāla o lo wha moe moe maua mai ai.
As Prime Minister, I have visited the United States on no less than 7 occasions. That is because of the productive work that Kevin Rudd has done across the board, including particularly advancing the economic relationship between our two nations, but also, of course, ensuring that AUKUS is able to proceed.
O Kevin Rudd, o lo o manatu le ta otele na sili o na o ngalo na sao i le faa sa olo toina o le ta ita i o le WikiLeaks Julian Assange, mato e faa fo i mayai i Ausetalia, i le mae ai o le tele o tausanga o loka i fale pui pui i mōli anga o whainga sipai anga i le whainga malo i Amerika. Na faalia Penny Wong le sao Kevin Rudd i le whiutanga inga o Konkarate e whaitau piliona ta alamo o kampani Ausetalia e wha whainga luenga pe Investai Tupe, a kampani Amerika.
Kevin's helped unlock billions of dollars in new investment and collaboration, including AI data centres and quantum in sectors that will strengthen the Australian economy and our security for decades to come. And he's put Australia's superannuation industry on the map with the United States, turbocharging US engagement and investment.
Ai o sana lafonga e wha atatau i le peresiteno o Amerika i tausanga o tuanai na avea maila i le wā o le ofisa o le ampasa ma le whainga mālua Donald Trump.
The United States in the last 4 years has been run by a village idiot.
Where is he? Is he still working for you?
Yeah.
You said bad?
Before I took this position, Mr. President.
I don't like you either. I don't, and I probably never will.
I le whaamawae ai o Kevin Rudd, mai le tofi ampasa, o le ASE atunei a vea mapere se tene, o le Asia Society, ma whaaululu iai, le Centre for China Analysis. Na whaalia Anthony Albanese e le o se whaai ungana mafua mai, i le vaa o Kevin Rudd, ma le whainga mālua Donald Trump.
I think that one of the things about President Trump is that he looks forward on these issues and the relationship that Kevin has had with members of the Trump administration. Whoever follows Kevin, if it's as good as that, I'll be pretty happy.
O Kevin Rudd, na ulufale i upufai i le pāle menetele i na ua manu mālo i le nofoa o le tū mālo pālota o Griffith i Brisbane, mō le Labour i whaingā pālota o le awhiva se lauiva se fulu malabalu. I le nā o le lua tausanga i le pālemene, nā veai o ia mataitai o le tūwangai sa ia o ina manu mālo, ma veai ma pālemia, i whaingā pālota o le lua awhi malefitu, lea na whaatoa whaamutai, le se fulu maletasi o tausanga o se e, le so o whaatasinga ma John Howard, i le foe o le whaingā mālo. O se tasi o whaai unga o le āmāna tua ina i pea Kevin Rudd, o le whaato e senga le malo tele i tangata muamua o le Stolen Generation i le mauta o le palemene i a Februari o le lua a Fembalabalu.
As Prime Minister of Australia, I am sorry.
I lalo o lana taitainga na uli masao atuai le atunuu i teimi whainga tā o le Global Financial Crisis. Matū lafono le whainga mālua John Howard e whaatatau i tutongi mā i a tatau o tangata i a lātou ngā luenga. O le mata upu I suinga I le tau, na sili ona ave I aila na faa mua mua.
Climate change is the great moral challenge of our generation.
Pei tai o le mata upu fo I le nei na tō I laloai, I na ua solo muli na whainga mālo mai le Carbon Emissions Trading Scheme, I na ua le talisapaia pe langolango ina e le pālemene. Ina ua ietu ua upu fai ma le pālemene, e lua tusina ietu sia e fasino I le taitainga a Xi Jinping I saina, ma ua ia mawaina ai le whaelonga o le doctorate po le PhD mai le Université o Oxford. E pe ona saunoa le pālemia Anthony Albanese.
Kevin is regarded as perhaps the world's most eminent and sought-after expert on China and China-US relations.
Ole reporti na whaamau pōpoina e Edwina Quinan mōl SBS News.
Like, share, mafaali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.